ya kotulumbia gasilimu kana kapamu mchimu chiko makubye ya live sinesimu anjiza seke uchimanyi nipopula mstari lipatenchula mwenange na kupaku paku pampalumbia gasta jina tuzanye mtepu jina tuzanye mtuzanye mtepu jina tuzanye mtepu jina tuzanye mtuzanye mtepu chirina chuu echokuzanya mchirina chuu
bye chirina chuu echokuzanya mchirina chuu
open and close baby open and close
open and close baby open and close
baby chira loka siki no heno chano ziska ngate kuri elio omusilamu laira walahi ulio walipira uwabao na matali Zesiba ya desiri deftari walai walai Runotoru yitaruari hembuli saja jaibla Nichi janawe sima sisogula kuwa yoma rubeka kata Kama ikwini abe na chowa njiri roli kuna chowa singo Basinga ulika unga kocha chukro nete laba payola Tumule kelidia ozine na chanzi ya kiyari umu kelia Jira tuzanye mtepu jira tuzanye mtuzanye mtepu Jira tuzanye mtepu jira tuzanye mtuzanye mtepu Chirina chuu, echo kuzanya mchirina chuu
Bye, chirina chuu, echo kuzanya mchirina chuu
Open and close, baby, open and close
Open and close, baby, open and close
One, two, three, four, mkuyita Tuzanye mkate bonga mbatoli na time Usimanyi anko ongeza kumundu Ziri zisipo Ndinga mkoko kuko liloko Jangu tuzanyemu Baby jira tuzanyemu One, two, three, four Jira nkulage kukubanga te waliba Jira tuzanyemu tepu Jira tuzanyemu tepu Jira tuzanyemu tepu Jira tuzanyemu tepu Chirina chuu Echo kuzanyamu chirina chuu
Bye, chirina chuu Echo kuzanyamu chirina chuu
Open and close Baby, open and close
Open and close Baby, open and close
Kenda toka koka TV Ngatoli na CD Onyige remote Levo ni chanayro Zeya wambie chati Yenzali kone Mkunyanga kadala sini Bampa deti kibaba wate sini Wanda kuripoti kuliko repeat Te wali aliko Ochimanyi di popula mstyle Di patito la mwenange nda kubaku baku Bampa lumbia gastar
Chirina cho Echo kuzanya mchirina cho Open and close Baby open and close